Megaboy.com.
Yep. Yep.
Classic music.
Classic music.
Olivyo jidabi kao mamae, yani wendo mauma. Mitambele wakushangae, I'm proud of you my woman. Nishogopie, kwani ye ndiye wa moyo pambio. Nakyo meki na mkia wa fagio. Oh, oh, fagio.
Eh, eh.
Fagio.
Oh, oh, eh, eh, eh.
You make a man wa wa wa. Woman, why you do me la la like that? You make me sing na 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 na. She got that beauty, kampa mama. Mapenzi anaweza kuchipua jangwani. Mapenzi ya danganyi usifanye utani. Shikwa na polisi utafungwa ukae ndani. Yakikushika mapenzi mambo hadharani. Kubebe mgongoni kuzungushe mtani. Au fungue moyo ndani uone thamani. No game, game over nimesarenda. Sina, sina sera, sina agenda. Sina pa kwenda, mtu ukipenda. Danger, naweza kusaga chuma kwa brenda.
Lido jidabi kao mamae, yani wendo mauma. Yitambili wakushangae. Proud of you, my woman. Mi shogopi, wani endie, wa moyo bambio. Na kiombeki, na mkia wa fagio. Oh, oh, fagio.
Eh, eh.
Fagio.
Oh, oh, eh, eh, eh.
You too much sweet. Unapotaba samu, unishiram. My lemon, my sugar, sugar, tam tam. I'm proud of you, my woman. Misho gopire, tawe no nyota ya kamchezu. Higarama kuna chade zodezu. Wambie kwangu shatulea bila kiungulea.
Anachotaka nakata pochi na mnunulia. Na mwaga manoti na udumia. Haitaji tochi na mulikia. Kashavua kweke vua koti na mkumbatia. I need you by my side, need you in my life. Yo, I wanna marry you, can you be my wife? Sikumagi sera za kuja kukura hai. Me, I tell you no lie, walai, my mom die. Nanipandisha mizuka, zuka. Naruka ruka matuta, tuta. Sifa nyingi za kukupa, na kupa. Mwendo kama umejisusa, unajitupa. Funga cast number moja top top. Kute mwanamke uswaza na jue sop sop. Chote na chofaa kinafaa dup dup. Kinuka kikando bala. Oh, oh, oh.
Livyo jidabi kao mamae.
Megaboy.com.
Itambili wakushangae. I'm proud of you my woman. Misho mapie. Yendie. Wamoyo bambio. Na kiombeki na mkio. Fagio. Oh, oh, fagio.
Eh, eh.
Fagio.
Oh, oh.
Eh, eh, eh.
Come stars. Niko na darasa.
Yep.
Yeah, baba. Ooh la la. Baba.